Sereka ge murabiona ya tuge murirangere chikuru echa soka oyalinde miro Nariye kure singa binabe ya tuge murirayo asuko burambo bomuntu Jenya mizo kubanti kankati zipuse katiro kwe kokoro abanyirizo babalimi Kufukumu kentu yonge no bambi beria byenkumu chenya mize ya wanga chapa konya Tokuito kuzanya mwatu kulima kukaza na bakwe wanga kozo nazi tumemekete Kukutula na bato wasanga kwa wakati ya tekwepa kwa kongengo no zikulagaya Mulimu kwa ngeri yoko bulumi obota sange kukweta zo kunyikira no kukuma Nembera yobude banje valika mulie mpishi mulimu kwa bwere ndenyo kulima Kukwana makobaga suse kumukozi wawano kukusinge mirimu siyo no kukasa Chikubenso nyisima nyiruacho mulimi wawano mubu ya mbensi tafunye mudembe Kechinde senga nempale zindagaya Balimi kufunda kuwebali nanze njini vyo Nangeno munoro wakusoka kwa sabaliko Nesanzenzo mkuba nze njini vyo Ngancholu umuza jiteno nendinye vigaragara Chechanzi zanga yomu sozi zomu kukunja Ndi mtu omutende kene kakasa mchenko ranku imbire vye mazo kwe kanya Orudo vonka nukulima kwa feru kwa dovonka njivikuwa na mtu veneri katonda Kubaba suvuzi wafuse mwatu choto tebeze rae barabe nambe mweri umulimi Okumuno ne uwe ajakule kuya kutoya nyukuba mafia wakana mwesha veyo Najakulanga nepei achegere keranga tasa sute na mbitundu tesweze Niwa kutuza vikutuze mungiri enchipa mkukone vivange vinyakule choko kulima Kwele runo vange vintu vye vita kutoya nyavi kuwa mubu sente sento mutari Tomu kaya nyakukamba mwana watu vijia kunsaru wetu shimimbire kachone tonza Nakatile ndewe ata kude kubyo kudembula wajuli tene vigere vikatira Umwanu kula chinga kwa wagenzo zungire uwe nagasoto mbukukuru zenzuyo Yeno tamanya tina kuyewe kutanka nyababulire kupanula mase shinyazi Ulire ntulie ziku viru omulimi wawano nengombe ziku mizaba ziku nja Munge ya munafa olitenga mulimye chitegeza tufuna nyoba tukina Bava ni mbibu gaba jewa funevi okudembula wewa oza mulivuru njabo mbyalo Mwemere mwiri mira ninju temuzi sasulira mwecho temulivu vitu vesimia Tulivuru njishenga vietuli matulia mufifi mwogo mulekanga mumazo kweroboza Matulivuru njina mweta unimuzere kereze mwetemu veko vuru njikafa balima Mpozi mukama ya nadira mumulimi wawano nafuna ya kukale mbele mbaka tono Wena bakungu vechikwata kubashi alive bafuba tulese tutukungu wenge chito yu Nemudira nsimbi nemuzi kwa sanga bali ya kuzibaba wajaba tukuleke vye nimiro Nebatu kwa keno ngarelo vachira kempise Suze njala waga jambule fabalima Siringa samba jumuranga kwa bakungu wawano Msenge chenye chende koseru gambo Yo Uganda jaguro kubanishi yegasa Abakozi bayo banyigwa nyumba tulira Betwali twesiga nabotala bantu yabuliranga bebatupikanga tukolenga mashini Mumulime nyufe nobutale twabugundu yetani mmekaze mwano nye mubukunja Nitumalo pirima ntumbirete kubitongole fatensa otukula tane ziweze Ulo ni mukeranga kumpeo ni mufalasira tebye tulimane mbizira ntite ziweze Ezentoli twafuuka kabwaka kubirwa entoli oluzi uliranga komukira katenga Bonoka wanirutoka wene kajaganya kati yefa basiba batabaza gonya Manyeti no tufoto lwo kukamala kweja mchori ulunji kuseka Yali alabye ku nsawo ya mawogo w'emimwayo yanjulira nti kyendiko sirugambo Ensawo w'ejjulo kwandibadde okuteekako omutwe omutwe obutwe gupima nsawo nagunnamba N'owakasooli omunwa okuweza agattamu ebiri nga n'ensonyi etazifunye yadde akatono W'emmwanyi anyeenye endebe n'adda ne ku mabbali n'akusaba omuwe ne ku mazanyweko Naye sisa n'okujerega neyejeregera nti tezizitowe mpulidde munnya ebirerya N'alyoka aziruma n'aziruma n'addamu gwamala n'azikasuka eri ebbaliko Bwe mumala okupima ate n'abuyoolayo n'abuyiwa ku nsawo ye ng'agenda Kifumba mutuku ekiri mu kulima nnyabula gye tubiraze tulemye okwetottolako Balimi mukimanye nti tufootola okufa obufi gweyejja muti oli bulungi nkuseka Yinza otya okutunda emmwanyi zezo laatiri enkumu n'oleeta mu lita y'amafuta etiemu N'ensobi eyo simanyidde ddala weewamatuka okutukooyesa akagere w'emuti abalima n'ez'okwewola nazo sobazi w'abasuubula fe abalima ne baweeserejja tebakuwa bakwewuubya mpozi mpaka lwewenyiwa kye bayita ekyamulabu yantumbwe bakuzimuula be basaba obukalu obwenkanu na buli kikumi oddize ng'akaata amagoba bwe bazikuwaza ezo ez'akagumba weegoge weekakulakira akaddirako n'entuyo Benkanya nga mutuliika ebyenkanu bye tukola bigasiza awamu ensi nnamba Tuli bantu nga mmwe ffe entuuyo bwe zifukumuka mbe n'obusaasizi nze ngamba Muganda w'omulimi ye mulunzi ne kubba w'enkiti oba tono nnyo abakufunamu k'eddembe Akacupa ka soda siringi ze kagula zisinga ezigula liita y'amatere ennamba Musobola n'okuginywa famire nga nnamba nga ne mukiriza ekifo ekyakutta ekisooka Omulunzi okunywa ku cupa ya bia sooka weetale okalize ebibeera eby'ente ebiriwo Bwe gagaana kwata n'obubuzi bwe gutaba gutyo genda n'ofa wala gikuwa olunda Kanyalimisa kuwa hoteli otukeyo nga amazoga kulako Sente zakulalite nambe yakakamibwa zatunda mukakoko kejungulude Leero nkugambye mukama yawa abasuubula muzimbe nnyo embuto muliba ate mulaba ki Akugulako ettooke n'atuuka mukuliwe gaza yaliguze n'azijja musowaani emu N'afugumula amagoba mukaddoudde kaali mumbira ngwe yalikuza okumala emyaka okuyana Tebalina bwenkanya n'abasuubula ente bwazituuka mu ayagala ekuddaala musaada alimba Kwata ne mu nsawo ku n'oluwa n'asuulamu ne libasanyulye ng'ensolo yo ekudde etaawa Bisolo bitaaza nnyo kirwala n'ojjanjaba n'oliwa ne ku misango bwe kiwaguza Beeyisa ne ku kyala lengera ensaata olwo ne yeekyamya kwebaza nti ng'olunda Kankukirenga mbaseka nti mbawulira mufalasira b'omubibuga badde mbyalo Ensonga ebasimbya n'akakongo obutaseetuka n'egomba omulimu okwo okwayoya Teri ya tamanyi tituli kujiri wendi njake kwe taveri mire mbuto situli kumikombo Tusika teseke batu pia ne batu etu kuliza na yekare kama jari damura Samba jengombeze zori denga mulimita mtu kine na kuya tujirada Mkoli mira basuzi mwe abatatu sasirane muge jengutonga mtu lirira Mvumirira abatukuto uwa abatukubire ntori abatudieka abatusibia ngatuku mkentu yo Nechiba nentandikwa mchimanye chivera kekomo kia siku siyo jumambi anjade Balimi banange mwera basiri wongenda kurwa katonda wapenense yange Thank you.